tubifurize ibihe byiza abakomeje gutega amatwi Radio Rwanda by'umwihariko abakunzi b'ikiganiro cya Naeb. Naeb ni ikigo cy'igihugu gishinzwe guteza imbere ibyoherezwa mu mahanga bikomoka ku buhinzi n'ubworozi. Ni ikigo ubarizamo ikawa y'u Rwanda, icyayi cy'u Rwanda, imbuto, imboga ndetse n'indabo. Nyuma yo kubagezaho igikorwa mpuzamahanga cyaberaga hano mu Rwanda mu cyumweru gishize, Tea Convention and Exhibition, ubu turacyari mu ishami ry'icyayi, aho umuyobozi w'ishami ry'icyayi muri Naeb Bwana Gasara Bwejean Damascene akomeza atubwira ku gutegura igihembwe cy'ihinga A2014 giteganywa gutangirana n'uku kwa cyenda. Aratugezaho kandi byinshi biteganywa gukorerwa icyayi, cyane cyane nyuma icyo gikorwa cyabaye, aho bakomeje kugaragara yuko icyayi cy'u Rwanda ari cyiza gikomeje kunogera amahanga. Ikiganiro cya Naeb mu gitegurirwa kandi mu kigezweho na Tijara Kabendera.
Ibijyanye no gutegura igihembwe cy'ihinga gitangirana n'ukwezi kwa cyenda, kuko mu cyayi iyo imvura iguye hari ibikorwa by'ingenzi biba bigomba kwitabwaho. Muri iki gihe rero, nk'uko muzi, na nyuma y'inama yahuje abanyacyayi yabereye muri Serena, muri iyo nama hari ingamba ziba zigomba zaganiriweho kandi hunguranwa n'ibitekerezo byinshi, bityo nk'umucyayi cy'u Rwanda kugira ngo dushobore gukomeza kuba ku isonga y'ubwiza bw'icyayi kandi twongera umusaruro mu bwinshi no mu bwiza, ndetse bigirire akamaro kanini abahinga icyayi ndetse n'abanyarwanda bose muri rusange. Muri iki gihe rero turitegura kugira ngo icyayi gikorerwe neza ndetse dukomeze no kongera ubuso bwacyo. Icyo twakangurira abahinzi b'icyayi n'inganda muri rusange ni ikijyanye no kwitegura gutera amafumbire kugira ngo umusaruro w'icyayi ukomeze kuba mwiza kandi wiyongere. Gutera ifumbire bisaba yuko umurima w'icyayi ubagaye neza, waritaweho kugira ngo ya fumbire izagire akamaro ibiti by'icyayi ho kugira ngo ibe yajya mu kigunda, bikabisaba ko umurima bakomeza kubagara neza. Ikindi gikorwa cy'ingenzi ni icyo gutera ingemwe z'icyayi nshyashya. Kugira ngo dutere ingemwe z'icyayi nshyashya bisaba ko imirima nayo yateguwe. Muri gahunda y'igihugu yo kongera umusaruro w'icyayi hari gahunda yatangiranye n'umwaka wa 2012 yo kongera ubuso bungana na hegitari 18,000. Muri ubwo buso bugizwe n'ubuso buzongera imirima yari isanzwe ifitwe cyangwa ikorana n'inganda zisanzweho, hakaba izi nganda zirimo zubakwa, twavuga nka za Mushubi, za Gatare, za Rutsiro, za Muganza Kivu, za Karongi. Aho naho ubuso bugomba gukomeza kongerwa kugira ngo buzahure na capacity y'inganda. Hakaba n'ahandi duteganya kuzubaka inganda nshyashya twita new site, zigizwe na Karumbi mu karere ka Rutsiro, Rugabano mu karere ka Karongi, hari site ya Sovu mu karere ka Ngororero, hakaba na site ya Kibeho ndetse na Munini mu karere ka Nyaruguru. Aho naho turateganya ko hazahingwa icyayi ndetse kingana n'ubuso bungana na hegitari 10,000 kuzageza muri 2017. Aho bisaba kwitegura bihagije, tukaba dukangurira abantu bose kuko byagaragaye ko icyayi gifite akamaro kanini ku bukungu bw'igihugu cyacu no ku bagihinga, yuko bategura imirima. Dugarutse gato kuri iyo mirima yose igamijwe kuzaterwaho icyayi, ingemwe zarateguwe, izindi zirimo zirakomeza gutegurwa. Bikaba bisaba yuko abashaka guhinga icyayi twabakangurira, cyane cyane kuko Leta y'u Rwanda inabafasha guhinga icyayi binyuze no kubona inguzanyo itangwa na Rwanda Development Bank BRD. Kugira ngo ubone na ya nguzanyo bigusaba yuko uba watanze n'ibyangombwa by'ubutaka kugira ngo bikubere garanti. Tukaba dusaba rero abantu bose bo kuri izo site ko bakwihutisha gutanga ibyangombwa by'ubutaka kugira ngo babone ya nguzanyo vuba, nayo ibafashe guhinga icyayi, gutera zangemwe zateguwe muri ukwezi kwa cyenda, ukwa cumi, kuko iyo ugiteye kare nacyo bituma gikura neza ntikizabure n'izuba.
Icyayi cy'u Rwanda.
Turasubira inyuma gato, mwavuze ku gutera ifumbire. Mwakongera mukibutsa abahinzi b'icyayi kugira ngo turusheho kubungabunga icyayi. Ni gute batera ifumbire? Ni gute bazabona ifumbire?
Ifumbire ubundi hari ikigega abahinzi b'icyayi bahuriyemo cyatumije ifumbire, ubiri hafi kutugeraho. Iyo igeze hano ku cyicaro cya Naeb, inganda ziza kuyifata nazo zikayiha abahinzi, ku buryo ibyangombwa byose byarateguwe, nuko bakwitegura icyo tubasaba mu mirima kugira ngo nibageraho bashobore kuyitera. Basanzwe babimenyereye, ntabwo ari igikorwa gishya kuko batanga amafaranga yo kugura iyo fumbire bahurira mu kigega, ku buryo ni igikorwa basobanukiwe. Icy'ingenzi ni uko imirima yabo izaba iteguye ku buryo nibageraho buri muhinzi ayiterera ku gihe bafatwa mimi bafatanyije n'amakoperative bahuriyemo
muhinzi usoromye wicyayi n'uzuwo murimo twaguraho gihingwa tucyongerera uburyohe kamwe amadovize u Rwanda ijawo riru ijambo Rwanda pi
mwongeye kandi ugaruka kukongera ubuso bihingwa hw'icyayi cyangwa se imirima y'icyayi muri rusange byo murabiteganya kongera byivuze hektari zingana iki kugira ngo umusaruro w'uyu mwaka uzarusheho kwiyongera
muri uyu mwaka duteganya kongera ubuso hektari 2800 ubuso buzaterwa n'inganda zisanzweho iyo tuvuze inganda zisanzweho n'inganda 12 tutanze nk'urugero nka Pfunda Nyabihu Rubaya Gisovu Kitabi Gisakura Shagasha Murindi Sorwate Shiri Mata izo ni inganda duvate inganda zari zisanzwe kuko zimaze igihe aho hari ubuso nabo bazagenda bongera kandi ubuso bushyizwe hamwe atari bwa buso butatanye tukangurira nuko muri iki gihe gahunda dufite nuko icyaha giterwa ku buso bushyizwe hamwe ubwo twita land consolidated bitandukanye nuko umuntu agenda gahinga karima hirya no hino ugasanga biratatanye cyane no kubikontrola bikagwarana ndetse bikagabanya n'umusaruro hari ubundi buso buzakorwa kuri za nganda na babwiye zirimo zubakwa twavuga nka Karongi Rutsiro uruganda rwa Gatare uruganda rwa Mushubi na Muganza kivaho naho ni gahunda ikomeza kuko intego ni ukugera byibuze kuri hegitari 2000 ubusoro bagezeho burasaba ko bagenda bongera bafatanije turage bafite imirima kandi bafite ubushake bwo guhinga icyayi hakaba no kuri za site nshya nabwiye naho turimo dutegura uburyo bwo kugira ngo hahinga icyayi izo site nshya nkuko nazibabwiye Karumbi Sovu Rugabano Kibeho na Munini nazo ziteganyirizwa hegitari 10,000 kugeza mu mwaka wa 2012 ariko hazaba ari icyayi twavuga cy'umushoramari kijyanye cyangwa kingana na hegitari hagati ya 300 na 500 izindi hegitari 1,500 zikazakorwa n'abahinzi b'icyayi bibumbiye mu makoperative
abanyarwanda twese umutima umwe wo gukunda igihugu no kugikorera twese nk'umuntu umwe igihugu kimwe icyerekezo kimwe dukora nk'igipimwe Rwanda yacu zatera imbere iterambere ry'igihugu muri wese naryiyumvamo rikaba nk'ishema rye
Nongera bibitse ko turi mu kiganiro cya NAEB turuganira ku ishami ry'icyayi turi kumwe n'umuyobozi w'iryo shami Bwana Gasara bwe Jean Damascene ukomeza kutubwira byinshi ku byerekeranye n'igihingwa cy'icyayi cyane cyane dukangurira kugira ngo turusheho kwita ku cyayi kugira ngo tuzagire umusaruro mwiza aratubwira gutegura igihembwe cy'ihinga A 2014 nongera bibitse ko itangirana n'uko kwezi kwa 9 nta kazi katagira imbogamizi umuyobozi w'ishami ry'icyayi aratubwira imbogamizi bahura nazo mu guteza icyayi cy'u Rwanda imbere no kubungabunga abahinzi b'icyayi no kubungabunga icyayi muri rusange asoza ikiganiro cyacu agira inama agira abahinzi b'icyayi
imbogamizi wenda zituma intego zitagerwaho ko byifuzwa mu cyayi cyane cyane twavuga nk'imbogamizi ijyanye n'ibiciro ku isoko mpuzamahanga hari igihe usanga ibiciro bigwa kubera ko tudafite ubushobozi bwo kubikontrola cyangwa kugira ngo bijye uko tubyifuza iyo bari imbogamizi kuko ibiciro biguye bigira ingaruka zitari nziza kuri shene yose y'icyayi icyo nk'u Rwanda mu cyayi dukora ni ukugira ngo tugire icyayi kiryoshye cyane cyayi cyiza ku isoko mpuzamahanga noneho na cyayi giciro nikiramuka gishatse kugwa gisange icyayi cyacu ari cyiza abaguzi bakirwanire imbogamizi yindi nijyanye n'ibihe usanga rimwe na rimwe umusaruro ushaka ugabanuka bitewe n'izuba nko muri iki gihe habaye izuba ryinshi cyane muri iki gihe usanga izuba ryaracanye rigabanya umusaruro indi mbogamizi nijyanye no kuba hari abahinzi bamwe wenda bisaba gukomeza kubakangurira cyane kugira ngo bafate imirima yabo neza kuko iyo udafashe umurima neza nta nubwo n'umusaruro wiyongera baradusaba ko buri wese uri mu cyayi habaho ubufatanye kugira ngo wa musaruro uboneke bivuye mu gutera amafumbire ku gihe kuyatera neza nk'uko tubibakangurira no kubagara umurima no kugisoromera ku gihe kandi turashimira inzego zose z'ubuyobozi bw'inzego z'ibanze kuko ziradufasha n'ubu ngubu tukaba twongeye kubasaba ko hari imirima y'icyayi hari amakoperative y'icyayi hari inganda aho duteganya gukora ubuso bushya inzego zose zadufasha kugira ngo umusaruro w'icyayi ukomeze wiyongere haba mu bwiza no mu bwinshi
Iterambere ry'igihugu buri wese naryiyumvamo akarigira irye Rwanda yacu uzatera imbere niyo magambo y'uwo muhanzi nanjye nkayashimangira ngaruka ku cyayi cy'u Rwanda ku ruhando mpuzamahanga gikomeje kwinjiza amadovize mu gihugu cyacu dushimire bwana Gasarabwe Jean Damascene umuyobozi w'ishami ry'icyayi muri NAEB watugejejeho ikiganiro cyacu cya none akaba yatubwira gahunda z'igihembwe cy'ihinga a tugomba gutangirana no ku kwezi kwa cyenda yatugejejeho byinshi bigomba gukorerwa icyayi kugira ngo kirusheho kuba cyiza haba mu bwiza ndetse no mu buryohe yanagaruze kandi kukongera umusaruro w'icyayi kugira ngo turusheho kongera umusaruro wacyo kuri uyu munsi twasoreza aha tugusaba guhurira kunyakira amajwi zanyu mu cyumweru gitaha mu bindi biganiro mutegurirwa na NAEB ukeneye ibindi bisobanuro ku icyo kiganiro yatwandikira NAEB agasanduku k'amabaruwa 104 i Kigali sura urubuga rwacu rwa internet www.naeb.gov.rw mwari kumwe na Tujyara Kabendera ubategurira kanabagezaho ikiganiro cya NAEB twese dukunda icyayi cyacu cyo terambere ry'igihugu cyacu
Thank you.